Pendo ni burudani na kwangu imekuwa kara. Nacheka nje ila ndani moyoni nina machera. Squeeze ya tagi tekezi kawa mpape mashine. Yamepungua mapenzi, sijui kampata mwingine. Overdose, overdose, na shangi overdose. Overdose, overdose, na miti overdose.
Slicer.